Voice of America.
Hello, Africa. It's another pleasant day and welcome to your super show, the African Beat on the Voice of America. From our studio here in Washington, D.C., I am David Van. Hot rocking sounds from across the African continent coming to your doors again today. And so we make our first stop today, the land of Zimbabwe, with Queen Mashi in African Beat. And right after that, Tumbo by Giri Giri Maji Maji of Kenya. And then to Egypt, Yam Sibak by Shirin Wagde. But first, let's make it up to Zimbabwe with African Beat by Queen Mashi. We'll be right back.
Kama nonini weka niko mbali yese kutafuta mali yese historia tumbo hapa we msewe historia tumbo imeleta ma NGO na Madonna cry for me ma refugee wala ni show Argentina na Madonna wana siasa siasa mbaya maisha mbaya hamna haya juzi mwiche Kirwanda mina Uganda DRC hadi Zimbabwe we ni aje Afrika inasoko matozi wache ni chochezi vitu ni noma watoto na wazazi wamamu beba kizazi kwa tumbo na story bado ni ya tumbo tu wengine wanatoa baada ya miezi miwili tu hasira zinanipanda juu ya mchezo ya kitanda matanda ukimi umezidi ulimwengu kwani hamna macho na sikio miwili miwili sili inabidi MC kama maji maji ya take charge na bado ma producer wanaleta grudge hawataki maji ingi studio educate ni noma hii ni story ya tumbo tu Na cheki watu kadhaa wakipita naona wale wamejaja wale wamezubana wenye kuonesha sura za kufika kuna wale sura zimeharibika meno zimevunjika wanangangana tu na maisha hawajakasirika sura zao zimedanda na milima za uchovu ni wazi wazi ukosefu wa kazi vinywaji kali kali vimechanganishwa na kemikali ya uovu nani anajali ni hali ya kazi vita ni kali mabeshte wanapigana kumbo najiuliza ni acha gani wajibie mwenzako kumbo ni ujaze tumbo nyuso za matajiri zinazidi kunawiri katika hii shamra shamra za kujaza tumbo kisha sali hakuna roho safi yani nyeupe kama pamba roho ni shamba panda mema vuna mema ni kama ulimi lamba mabaya kisha tema tenda mabaya ulimi utakuja sema sinivute kabla nifike juu bado mapema hizo ni siri na kupa za kushiba pika kisha ukule vitu vimeiva sitaki shida kama mwaka uliopita mimi si hardcore hiyo ni vako najaribu kutumia usanii yani kuandika vitu za maana yani for real nazidindisha na skill kama hiyo ni hardcore ushasema mimi ni hardcore na niko kwako kwenye CD TV video yani video na radio skizu nunwe niko rohoni mwako
tumbo tumbo nani uma
fika maali siposhika nitashindwa hata kumwambia watoto wangu kama siko mbuta nilikuwa naimba madini nimechimba roza watu nimeweka na mifuko nimejaza nikashika lakini bona tunazidi tu kufilisika na kufika yani nakasirika nikiona wenye tumbo wanazidi tu kunona na mimi nanuna na kunja sura kuna chakula nikizidi tu kukonda nimeona nikinyonywa nikinyimwa ninaona fungua macho yako sasa unione bana mimi ndio dawa yako
kuponesha tumbo bana. Kachini jiulize umekula vitu ngapi, saa ngapi na wangapi, na unatarajia kurudisha ngapi. Wakati wetu wakufunya hivyo, nitambi zedo umepika.
Tumbo, tumbo, nani uma.
African beats.
African
beats.
African
beats.
Hi, I am Davoa. I love the African beat on The Voice of America. It's hot and it's good to go.
Yamsibag by Shirin Wagde of Egypt before that. Tumbo by Giri Giri Maji Maji of Kenya. An African beat by Queen Mashi, the Zimbabwean legend. This is the African beat on the Voice of America. And I am David Vander here in Washington. I'll be right back for more music. Stay tuned.
This is the African beat, where the music sounds so sweet that it makes you move your 2 feet. African beat. It brings out the you in you, and that's so true.
Yes, indeed, the African beat coming to you Mondays through Fridays, 0900 and 2000 Universal Time. Nat Awuno and Abu White in this all-time favorite, Lumley Beach, one of the most natural, beautiful beach in the world, located in Freetown, Sierra Leone. And right after that, I take you to Cote d'Ivoire with Joe Anobo in 2x2, and then to Zambia, Doc Leo Muntu in Chuma. But first, Lumley Beach with Nat Awuno and Abu White of Sierra Leone.
Danga is no good, Danga is no good. I follow me, buddy, we go Lumley Beach. I'm so cargo broken with Danga is no good. Danga is no good. I follow me, buddy, we go Lumley Beach. I'm so cargo broken with Danga is no good. Danga is no good. I follow me, buddy, we go Lumley Beach. I'm cargo broken with Ayo, Ayo de Leo. Ayo, Ayo de Leo. Ayo, ayo dele o. Ayo, ayo dele o. Ayo dele. Ayo, ayo dele o. Ayo, ayo dele o. Ayo dele. Ayo, ayo dele o. Ayo, ayo dele o. Ayo dele. Amini boy say no come. Amini boy say no come. Only Bobby left me with Bobby man.
Only tete leave the butt for the men. Only tete leave the butt for the men. Only tete, only tete, only tete, only tete, only tete leave the butt for the men. No cost me for you, man. No cost me for you, man. No cost me for you, man. No cost me for you, web. No cost me for you, web. No cost me for you, web. No cost me for you, man. No cost me for you, man. No cost me for you, man. No cost me for you, web. No cost me for you, web. No cost me for you, web.
African beat.
my God, I am classy sassy. I'm so in love with African beats on The Voice of America with my idol, the one and only David Vandy.
By Doc Leo Muntu of Zambia. Before that, Two Times Two by Joe Anobul of Cote d'Ivoire. And Lumley Beach by Nat Awuno and Abu White of Sierra Leone. This is the African beat on The Voice of America.
The African beat. with music of Africa from the Voice of America. We love it.
You love it? We love you, and so we want to keep hearing from you. If you have any comments about our show, contact us by email on africanbeat@voanews.com. africanbeat@voanews.com. Tell us what you think about the show. If you have a request, you can call us in the United States on 202-205-9942. And when you hear the Voice of America identification, you press 65 and leave your message. Well, now let's look at some of your emails for today. This one is coming from Manus in Brazil, and it's coming from Josie Lira. And Josie writes, I greatly appreciate African music, and sometimes I hear your programs on the Voice of America. Congratulations. Your programs make me feel how marvelous is the African musical world. Best regards, Josie Lira, right there in Brazil. Thank you very much for writing, Josie. And now let's continue with music.
African beats.
And our next piece of music is by the great Miriam Makeba, KwaZulu, meaning the land of the Zulus. And right after that, Bisriva Swiva by Ebi Suria Njai of the Democratic Republic of Congo, and Fulera by Bako of the Comoros. But first, KwaZulu, land of the Zulus, by the late Miriam Makeba. Gone, but not forgotten.
Suivra, suivra.
C'est moi l'amour qui lui est si la catéo.
Oh, Tikana gangala shamba langu, tikana zilime zangu mazaza kutenda.
Shachis parasolo,
stabu dalangu balula kuwa uwe. Tikana shiranga wanda wangu, tikana tatangu langu mazala kurana.
Shachis parasolo,
tikana flea langu la kuwa uwe. Tikana gangala shamba langu, tikana zilime zangu mazaza kutenda.
Shachis parasolo.
By Baku of the Comoros, and before that, Bisuivia Suivia by Abi Suria Njai of the Democratic Republic of Congo, and KwaZulu, Land of the Zulus by Miriam Makeba. This is the African Beat on the Voice of America. Stay tuned, I'll be right back. More music coming for you.
This is Amanda Chisi from Hits FM and Joy FM all the way from Accra, Ghana. And I love listening to David Vandy on VOA, because he doesn't only expose the African music, but he also entertains you with African beats. David Vandy, keep doing what you're doing. Thank you.
The Voice of America, VOA.
Welcome back to the African Beat. Sanfaram by Bembe Ajaz of the Republic of Guinea is coming up. And right after that, Bado Nahukitaji by Banana of Tanzania. And then Damebi by Agia Bomofo of Ghana. But first, Sanfaram by Bembe Ajaz of Guinea.
Come down, Moluka. kana mina malu kana kitana mina la
Jaribu kuandika kwenye karatasi nitazimaliza na tamati sitofika jinsi vile nakupenda haiwezi simulika haiwezi simulika
bado nakuhitaji
nakuhitaji
ingawa haunihitaji tena
bado
bado bado nakuhitaji we bado nakuhitaji
nakuhitaji
ingawa haunihitaji tena bado
Sama, naona mengi yamebadilika Hali ilivyo sasa sivyo ilivyokuwa awali Mrembo unataka kuondoka kwenda mbali Mbali kuishi nami wakati bado nakuhitaji
Bado nakuhitaji
Nalihitaji
utaponya hata nitakuwa mpweke mimi.
Nimefikiri usiku kucha, nini nilichokosa? Bado sipati jibu kwa nini umenitosa. Naona kama naota na ubongo unazolota. Kwa nini siku chache tu tangu nilete posa? Hivi ni kweli leo hii mimi sina maana? Mbele ya mbingu na nchi unanikana. Usiache ya kale kwa issues hapa na pale. Bado mimi nakupenda tu njoo karibu dale. Mimi nakuhitaji, usimhukumu mkosaji. Na mimi mimi ndio wako nitakaye kuvisha taji. Kumbuka uliposema ya kwamba utakufa nami. Na shangaa siku chache tu mama unakose mali. Kweli mimi nakupenda na kuheshimu kama zamani. Tupo kwenye ramani njoo karibu nami hani. Mbona unakasirika bila sababu za msingi? Achana na wanafiki hapa every day nyingi. Wanakebei kwangu wamepanda bei. Tena utaki kutenda haki kwa Professor J. Misi na yana amini napenda sana. Nakuhitaji uwe wangu wakubwa na kuzikana. Come on.
Bado nakuhitaji ingawa haunihitaji tena.
Haunihitaji tena.
Bado, bado nakuhitaji we. Bado nakuhitaji we. Ingawa haunihitaji tena.
Nakuhitaji wewe bado nakuhitaji nalitaji penzi lako nalitaji bado bado nakuhitaji wewe nahitaji kuishi na wewe maisha ni mwangu bado 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 bado
this another
by Ajie Bomofo of Ghana. Before that, Bado Nahukitaji by Banana of Tanzania and Samfaram by Bembeya Jazz of the Republic of Guinea. Well, I want to thank you again today for accepting me in your homes, in your cars, on the streets, wherever you are, listening to the African Beat on the Voice of America. I am David Vandy here in Washington, saying bye-bye.
Yeah.
Girem, girem.
I damn the corner, say me show don't I damn. 645, cause we make a step. I book on the two, ah, come drop it. Shoot up my baby in the telegraphic. Why you rap? Messing, tender, listen. I'm finishing the BBR. Because I said the film I knew was you. Cause it's ya. I can't come up for it. HM BBR. Tell the person come up. Can we come up on board? But you're top. With them, maybe. With them, maybe. Bra. Kokotokoto. Metro Rabbit. I know why. What man? We have what? I don't many. Indibiti will be adding Bibini. Next year.
Shake it out.
I can't answer.
Shake it out.
Shake it out. And the film.
Put up,